westheatmusic.com.
Ine naimilila pano ndine yowe naimilila mama Brenda. Mama Brenda mkuseza makona chomene muno maromu itulundazi constituency. Wose vale wakukondwela nota wanyake uki nga uka atumajakete nenene na manchani para no. Tawakanina ndi mwono mwiko kujeso mnyake. Please na papata bitiliza gani nchito nja mwako mwini kujeso mnyake ayo wangaseza ngindimu. Nchito nja mwako na chuka leonse chutari mnengela nchito yake. Nchito mku ikuanisha nante vinyake mkawarara jake. Hai bizi tiye mkorasi. Kuwanga ndine pano yowe nikusanga kale mba mama Brenda kujeso mnyaka injitowa kuikwanisa kujeso mnyaka nukwanisa injitonga ni ii wana ni injito njikuli kupenja mungu wa kusambira amba kusambira noti nyake nyake vayayi wakwere haka grade 9 noti nzima hiwa dayayi kakare kundano ukansira ayayi wana nga kare mpi nga kare president no kulije wapasono ni nyari mba nyari muno murundazi ipitirile noti nyake nyake vayate ayayi vizima mchere chomene mungu wanga votera pa mchere uwela tukundi uwe mchere so paro zakaiga kwa isi nishi uzamu kutroga nganise dene tukumba kutrogera isi kumba kama nyana patakara tete noti kumjima ili mjima mtipana na mchere vavava isi voyaye hapa mba mama Brenda kujeso mnyake huzi ya nakazi ndio tukupenya ngarami ya nakazi ndio kukora yu ya kare vakare amba kusambira nishitu ite njando kusambira noti imo ya ayayi kumba njene ukulutisha newe una certificate degree na niwe chaka kujena una nishitu ya mama Brenda ya fly busy mkora so njito ni abuini. Kuwaine yowe nga kwanza ikuwa mapita mama Brenda kintu ni mamchereka mamanga shupata kintu ni mwashinduta na mwapereke na matabu nga kwa baduwa mabibi vababi yangi tundeka gula matabu mwakutiperekele shuwa kwa nanganji vichi kwa mwasa mamanga shupata la maini vichi mmanyifwa kukuhuwira manu kukuhuwira nyifwa wanandula nangu kwa nani vijina mskwe kwa mfebruwari mkose zeru pshiba tuwewe wa sewe zerabu mungu wa sewe zeremu kumzonda mai mishitu wa mama vivavi mbo ndevi chekuru madoda ya kukampitani kazimai Brenda hoi.
Ngonangani futi sopara ngona mama Blen ngonangani morokoro eya ivinu vini tarasa futi eya chakachino tarasa enge 226 kuli jamya chakachino tarasa enge eya chakachino tarasa enge so abali nini ngwaza mama morokoro eya ini morokoro ya munda that's why nothing was like busy cha nyama bongo amanya mama kuta ayani ndio kusema ya kongwesa enya. That's why you know that you're bong. So you're rap in the jack. I didn't want to fuck up the beat.
Downloaded from westheatmusic.com.